todobaad kan ayaa wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo wuxuu magaalada Addis Ababa kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn waxaana xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay in waxyaabihii laga wada hadlay ay ka mid ahayd u fududeynta xadka labada dhinac ee dadka codbixiyaasha ah maadaama maalinta berrito ah guud ahaan Soomaaliland looga dareerayo codeynta doorashada madaxtooyada wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire oo shir jaraa'id maanta ku qabtay Hargeysa ayaa wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye uga waramay ujeedada shirkaasi jaraa'id iyo qodobba kale.
Ujeedadu runtii maanta waxa weeye maadaama berrito aynu gelinno cod bixintii aan ku dooranaynay madaxweynaha inaan ummadda una mahadceliyo sidii wanaagsanayd ilaa hadda ay u soo socotay doorashadu kuna baraarujiyo ahmiyadda ay leedahay doorashadu kuna adkeeyo in la dhowro nidaamka iyo nabadgelyada.
Waxaa jira markaad eegto guud ahaan gaar ahaan dadkii ka socday kormeerasha caalamiga ee beesha caalamka socday halkii xaalkoodu marayaan ma gaarin goobii loogu talagalay
arrinka goobjoogayaasha iyo nidaamintooda runtii wuxuu hoos yimaadaa guddida doorashooyinka iyo hoos yimaadaa iyaga qaybiya iyaga la shaqeynaya shaqeynay leeyihiin laakiin tan ka horeyn runtii arrintaa si wanaagsan bay u socotay ilaa iminka insha Allah waxaan rajaynayaa Britain qof waliba meesha loogu talagalay inuu muraaqib uu ka noqdo inuu joogo.
Waxaad ka mid ahayd wafdi madaxweynaha la socday oo Itoobiya tagay oo kadib sidii xukuumaddu sheegtay ay ka heleen martiqaad rasmi ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya dulucdiisa ujeedada iyo waxyaalaha soo noqoteen.
Ujeedada ugu weyn ee runtii safarkaas wuxuu ahaa isasawooti iyo mahadnaq dabcan fursad ka faa'iideysiida laftigeeda in laga wada hadlo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal mustaqbalka.
Dulucda marka laga yimaado intaas waqtigan doorashada jirta Itoobiya waa dalka Soomaaliland xuduudka ugu badan leh arrimaha doorashooyinkayga ma ka wada hadashay?
Arrimaha doorashooyinka waa ka wada hadalay waana la socodsiinay dabcan maadaama ay yihiin wadan jaarka ku dhan waa la socodsiinay halka marba xaaladda maxay la doorashadu waxyaaban ka codsiinay runtii waxaa ka mid ahaa in uu ogolaadaan dadkeena xadka xagga kale ka jooga ee kaarka sita ay doonayaan wacdin inuu codeeyaan maxaynaada musharaxooda taana waa naga aqbaleen marka si weyn ismuu runtii arrinka soo noqday
marka macneedu waxa weeye waxa rajaynaysan dadka xuduudaha ka talaabay ee doonaya inay codeeyaan soo noqdaan inay u furiyaan xuduudo
in loo fududeeyo ayaanu ka codsanay waana naga aqbaleen insha Allah waxa rajaynayaan waxa qalad inaan kala kulmin cid kaarka haysatay xadka xagga ka joogtay doonaysan codeeyso.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Hargeysa waxa shirkaasi jaraa'id kadib wareystay wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaari.
Dhinaca kalena taliyayaasha ciidanka amniga Soomaaliland ayaa sheegay inaanu wax walaaca ka jirin dhinaca amniga waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan saddexda murashax kan ku guuleysta tartanka madaxtinimada Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Taliyayaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa shir saxaafadeed ku qabtay xarunta taliska militariga ee ku yaala magaalada Hargeysa halkaas oo ay kaga hadleen xaaladda amniga iyo u diyaar garowga doorashada Soomaaliland. Ugu horreyn taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyay kaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyay sababta ay saraakiisha ciidamada u qabteen kulankan warbaahineedka ah.
Waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnaa maanta oo shirkan u qabannay ammaanka wanka wadanka ee dibadda inuu sugan yahay hadda ammaanka gudahuna inuu sugan yahay waxaanu sheegaynaa inay nabadgelyo ku seexdaan nabadgelyo ku ganacsadaan nabadgelyo ku noolaadaan oo ay waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno waanan fulinaynaa waajibkaasi.
General Taani ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadu ay dhex u yihiin musharaxiinta tartamaya isla markaasina ay la shaqeyn doonaan hadba kii ku guuleysta talada dalka Soomaaliland.
Kii soo baxay madaxweyne noqonaa waxa uu xaq u wuxuu noogu leeyahay inaan adeecno marka maadaama maanta aanan hubin kii inay soo bixi doona saddexdii noo madaxweynu baa noo tihiin mustaqbalka madaxweynayaasha mustaqbalka baa noo tihiin markastana sharaf baa noogu leedin haddii adaad heshaan iyo haddii aydaan helin ba sharaf baa noogu leedin waxaan idiga codsanaa iduna dadka in loo turo nabad haddii la kala helo nabad la isku haneeyo oo dadka nabad lagu wada noolaado.
Dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyo Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa isna ka hadlay ammaanka iyo hawlaha gurista sanaaduuqda codbixintu sida ay u socoto.
Berrito oo hadii la haydaa maalin isiina oo bisha November 13 waxaa loo dareerayaa doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku tartamay asxaabta qaranku sida kale ka warqabtaan warbaahin ahaan waxay laashalay hawsheeda dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka socotay sanaaduuqdii qaar way bixeen oo ilaa shalay baa bixinay goobahoodii bay joogan waxay kalena saakaayay la raraya een marka ilaa iyo hadana si nabadgelyo ay ku socota dhamaan dalku dibadii gudubay saa u talaya ciidanka qaranka ku sheegay waa nabadgelyo mar walba Ilaahay ayuu tala saaraana.
General Fadal ayaa dhinaca kale ka hadlay hawlaha xakamaynta gaadiidka ka soo galaya Soomaaliland dhinaca xuduudaha isagoo sheegay in la ogolaan doono dadka u socda codeynta.
Horta xadku dee wixii cadaw uu ku xiriyay ama dhibaato keenaya laakiin dadka waxa weeye iyo meelo kale isaga gooshaya dee ma tiran codad codeynayo kale way soo soconaya laakiin gaadiidkii faraha badnaa maadaama dadku codadka u dareeraya kulli dee safafkaani meel ay ka maraan ma gelin waxaadii la yiraahdaa saacadaha soo socdana. Si taxadir leh ayaan u sheegi doonaa hadii la hayo.
Dambeyntii taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Cismaan Xuruun ayaa sheegay in ciidamadu diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan mas'uulka ku guuleysta doorashada madaxtinimada ee ka qabsoomaysa Soomaaliland maalinta biri ah.
Waxaan ku darayaa oo kaliya kii badiyaaba waa baahdeen musharaxiinta kii soo baxaba annagu adeec baan u nahay. Waxaan ku talinayaa ummadda Soomaaliland nabad baa u baahan tahay ummadda Soomaaliland inay nabadda adkaystaan cid walba oo jooga dhalinyaro haday tahay waayeel haday tahay culimo haday tahay inay nabadda ilaashadaan.
Wax ka yar 24 saacadood ayaa ka hadhay xilliga loo dareereeyo doorashada madaxtinimada waxaana la filayaa in maalinta biri ah la hakiyo isku socodka gaadiidka guud ahaanba Soomaaliland marka laga reebo gaadiidka ay ogolaanshaha siiyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa.
Aday umahadsantahay sagal. Wax ka yar 24 saacadood ayaa ka hartay xilliga codbixiyaasha Soomaaliland ay u dareereeyaan goobaha codbixinta halkaas oo ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona shanta sano ee soo socota. Doorashadan waxaa kormeeraya ilaa 60 goob jooga oo caalami ah kuwaasoo ka kala yimid 27 waddan. Haddaba goob joogayaashaasi waxaa ka mid a qaar ka shaqeyn jiray Soomaaliland muddo haatan laga joogo 10 sannadood waxaana qaarkood ay tahay markii ugu horreysay ee ay dib ugu laabtaan. Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa la sheekaystay koox ka mid a goob joogayaasha caalamiga ah ee ka tegay dalkan Mareykanka. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Aamina Nuur Maxamed waa haweeney u dhalatay dalka Mareykanka, waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland, laakiin magaceeda rasmiga ahi waa AB Thomas. Waxay ahayd macallimad wax ka dhigta dugsi ku yaallay magaalada Bullaxaar ee ka tirsan gobolka Saaxil muddo haatan laga joogo 10 sannadood. Inkastoo ay ii sheegtay in ay waqti kooban ku soo laabatay deegaanadan sannadihii 80-aadkii, haatanse waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland. Aamina Nuur Maxamed oo magaceeda rasmiga ahi yahay AB Thomas ayaan weydiiyey halkii ay ka keentay magacan.
Waxaan muddo 2 sano ah macalin ka ahaa Bullaxaar oo xeebta gacanka cadmeeda. Xilligaas waxaa la ii bixiyey magac Soomaaliyeed oo ah Aamina Nuur Maxamed, waayo Nuur Maxamed wuxuu ahaa madaxa degmada, qoyskiisa ayaana ka tirsanaa.
Magacan markaa goorma lagu bixiyey?
66
oo welina waad xasuusan tahay?
Well, of course, it's my second name.
Ha, dabcan waa magacayga labaad.
Mar kale dib ma ula xidhiidhay madaxii degmada Bullaxaar?
When I first returned after Peace Corps, I was informed by the Minister of Interior. I was on a refugee project.
Xilliyadii hore aan soo laabtay aniga oo ka shaqaynaya mashruuc qaxootiga ah ayaa wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaas wuxuu igu wargeliyey in aabahay uu geeriyooday muddo xilligaas ka horreysay 2 sannadood.
Inna af Soomaaliga wax ma ka xasuusataa?
Ha,
wax kooban. Xilligaas ilaa 30 sano ayaa ka soo wareegatay.
Maxaad ka xasuusataa? Af Soomaaligana waad baratay 60-aadkii, haddana weli waad xasuusan tahay?
Well, I had forgotten a lot, but when I returned in the early 1980s, I had to work very hard to start relearning.
Qayb badan oo af Soomaaliga ah waan ilaabay. Hase ahaatee markii aan soo laabtay 1980-meeyadii, markaas waxaan bilaabay inaan juhdi badan geliyo inaan dib u soo celiyo.
Maxaad ku oran lahayd dhegeystayaasha Soomaalida ah ee haatan ku dhageysanaya?
Nabad miya.
Amina xilliga aan la kulmay oo ay ku sugnayd hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa waxaa barbar taagnaa Daawud oo ka yimi gobolka Arizona oo isaga laftigiisu magac kale leh iyo waliba Nick Kramer oo isna ka yimi gobolka California ee dalkan Mareykanka oo labaduba la shaqayn jiray barnaamijkii Peace Corps Mission sanadihii 1976. Nick Kramer oo ahaa macallin ka howlgeli jiray magaalada Las Anod sanadihii 1976 ilaa 1996 ayaa 84 sannadood kadib haatan dib ugu soo laabtay Somaliland si uu u arko waxa isbedelay isaga oo qayb ka ah kormeerayaasha caalamiga ah.
I was given that when I was a Peace Corps volunteer.
Waxaan magacan qaatay dabayaaqadii 60-aadkii ama bilowgii 70-aadkii.
Wulin uu isticmaashaa Daawud?
Yeah, when I meet many Somalis throughout the world, of course.
Markaan la kulmo dad Soomaali ah, sababtoo ah meel walba way joogaan gaar ahaan Mareykanka, waxaan isugu sheegayaa in magacaygu yahay Daawud.
Wax ma ka xasuusta kelmadihii aad isticmaali jirtay xilligii lagu bixiyay Daawud?
Well, of course, I've forgotten a lot. I've had.
Dabcan waan hilmaamay kelmado badan, maadaama aanan luqadda isticmaalayn. Hase ahaatee, intii aan halkan ku sugnaa, markaan dhageysto dadka sheekaysanaya, waxaan maqlaa erayo iyo weerar aan xusuusan karo oo aan isticmaali jiray xilliyadii hore.
I can hear different phrases and words that I remember. I can follow basic.
Scott Peck waa madaxa kulliyadda Political Science ee Jaamacadda Indiana ee ku taala dalka Mareykanka. Wuxuu ka mid yahay kormeerayaasha caalamiga ah. Waxaan weydiiyey caqabadaha uu u maleyn karo in ay horyaalaan dawladda cusub ee ka dhalan doonta Somaliland.
It's my first time as an international observer. It's my second time in Somaliland. I was here in 2010.
Waa markii ugu horeysay aan ka mid noqdo goobjoogayaasha caalamiga ee dusha kala soconaya doorashada. Waana markii labaad ee aan imaado Somaliland. Waxaan halkan joogay sanadkii 2010. Maan ahayn goobjoogay. Hasaatee waxaan imid 7 iyo kadib markii ay dhacday doorashada madaxtinimadu. Waxaan xusid mudnayd inaan ka mid noqday shakhsiyaadkii koobnaa ee aan Afrika u dhalan ee goobjooga ka noqday markii madaxweynaha ni hore ee Daher Riyale oo xilka ku wareejinaya madaxweyne Silanyo.
The presidential handover from Riyale to Silanyo. So that was the time I was here the first time.
Maxaa kamid ah walaacyada ugu waaweyn ama caqabadaha horyaala dawladda soo socota ee Soomaaliland ka dhalan doonta?
Well, I think whoever wins the elections, and my hope is obviously just for a free and fair election and a peaceful and legitimate
election. Waxaan sii rajaynayaa in ay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo si nabadgelyo u dhacda. Ki doonaabaha guuleystay dalka waxa horyaala duruufo dhaqaale oo ku tiirsan lacagaha laga helo xawaaladaha iyo dhoofka xoolaha oo ay saameyn ku yeelatay abaarihii dalka ka dhacay. Waxaan filayaa in duruufahaasi ka mid yihiin kuwa horyaala qofka guuleysta. Sidoo kale arrimaha aqoonsiga ayaa iyana ah arrin kale oo hortaala. Waxyaabaha aan jeclaan lahaa ayaa ah in doorashada kadib xal loo helo arrinta doorashada baarlamaanka.
Takes over. I would like to see, what I hope to see is after this election is over that you can figure out the parliamentary and Gerti processes and get those on track.
Ismaeil Hussein Farchar, VOA, Hargeysa.